dawladda Australia ayaa ka walwalsan cudur saameyn weyn leh oo ku dhacaya xoolaha oo ka dilaacay waddanka ay dariska yihiin ee Indonesia. Labada dal ayaa haatan iska kaashanaya inay cudurkaasi ka hortagaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa kasoo diray dalkaasi Australia wariyaha VOA qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo.
dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada ku dhaca xayawaanaadka la dhaqdo ayaa sheegay inay khatar weyn ku tahay xoolaha Australia in cudurkaasi uu soo gaaro, maadaama laga helay waddanka Indonesia oo ay jaar yihiin dalkan Australia. Cudurkan oo laga qaado viruskiisa cagaha iyo afka ayaa waddanka Indonesia ilaa hadda waxaa laga diiwaan geliyey 429,000 kiis, waxaana khubaradu caafimaadku ay sheegeen inuusan khatar ku ahayn aadanaha balse uu halis ku yahay xoolaha la dhaqdo sida ariga, lo'da, idaha iyo doofaarkuba. Wasiirka Beeraha Australia ayaa sheegay in xuduudaha dalka ay si weyn u adkeeyeen si uusan cudurkaasi ugu soo gudbin. Laakiin inkastoo cudurkan viruskiisa lagu qaado cagaha, Australia waxa ay doonaysaa in dadka ka imaanaya Indonesia ay ka baarto cudurkan. Waa kan Cabdixamiid Xiise oo ka waramaya qaabka Australia ay u doonayso in cudurka ay uga baarto dadka soo gelaya dalkeeda.
Dowladda Australia ayaa waxay u sameysay scan la marin doono qof kasta oo Indonesian ka yimaada, qof kasta oo muwaadin ama Australian ahaada ama meel kasta ka imaado ama dadka Indonesianka in meel gooni ah la mariyo, kabahooda la jeegareeyo, kabahooda la dhaqo, la hubiyo in aanay wax ciida ama dhooba ayna sidan. Taasina waxay aad iyo aad uga caraysiisay muwaadiniin reer Indonesia ah oo dalkan aad u imaada ama meel gooni ah iyaka gooni looga soo ciyo dadka kale si loogu baaro caafimaadkooda inay cudurkan wadaan. Maxaa ka iman doona ayay dowladda Australia ku talijirtaa ayay rabaan hadda inay sameeyaan.
Inkastoo xoolaha xalaalka ah ee waddankan laga dhoofiyo badidoodu ay aadaan waddanka Indonesia, haddaba sidee bay Indonesia uga jawaabaysaa qaabka muwaadiniinteeda Australia ay doonayso inay u baarto?
Indonesia ayaa waxay dalkan gelisaa dhaqaale ka badan $20 billion, maadaama dadka muwaadiniintooda ay ku soo rogeysa dalka Australia inay xanibaan aad iyo aad uga caroodeen dowladda Indonesia. Dalxiisayaashooduna way ka caroon doonaan, taasina lama yeeli doono. Dowladda Indonesia waa dadka ugu badan ee hilibka dalkan Australia ka baxa dalka loo dhoofiyo ama iibsada. Taasina waxa ugu yar ee dalkan kasoo gala dakhligan waa $20 billion ka Maraykanka. Taasina waxay aad iyo aad uga caraysiisay dadka xoolaha dhaqda ama dalka ganacsiga xoolaha ka sameeya.
Maadaama dalka talidiisu hadda uu hayo xisbiga Labourka, sidee bay u arkaan xisbiyada kale ee mucaaradka? Waa kan mar kale Cabdixamiid.
Hogaamiyaha xisbiga National Party oo ka mid ah xisbiga saddexaad ee ugu awoodda badan dalkan aad buu uga carooday in xuduudaha laga xirto dalkan oo aanan la yeeli doonin.
Professor Baraka ah jaamacadda magaalada Sydney ayaa sheegay in khatarta ugu weyn ee cudurkaasi ee dalkan uu ku soo geli karo ay tahay dadka oo cagahooda ku keena ama hilibka xoolaha oo dadka qaar ay dalkan soo geliyaan. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.